Yesu brother epuruka tu mikono tu na useme uko juu unapenda Yesu wewe usitaruka tu mikono tu na useme Yesu tu unapenda Yesu brother epuruka tu mikono tu na useme uko juu unapenda Yesu wewe usitaruka tu mikono tu na useme Yesu tu
kama unapenda Yesu brother epuruka tu kama katika unaweza ruka juu shetani yako chini wakati si tuko juu na bado tunasonga bado tunapaa tu kweli nimepata one true ina million tia zake kweli kuliko hata za digital hageuzi rangi kama chameleon that's why nampenda na kumuita my only one amenibamba ndio mimi nimebambika walimwanga mbayo wakidhani nimeshuka sasa wanaona baraka mimi na upata nilidhani ni dream niliona ni kuota chekini na ngani kishine kama nyota kama kinda mapozi kwa kiota amenibless kama sitakuwa spotter yuko nami na sitawai juta
unapenda Yesu brother epuruka juu mikono juu na useme uko juu unapenda Yesu wewe usitaruka juu mikono juu na useme Yesu tu unapenda Yesu brother epuruka juu mikono juu na useme uko juu unapenda Yesu wewe usitaruka juu mikono juu na useme Yesu tu
unapenda Yesu shangwe na vigelegele tukiwa naye tutazidi kwenda mbele tukiwa naye ni baraka tele tele adhani atilie leo na hadi milele hapa nipo mimi na angalia nikibaki bila Yesu nitaangamia sitabaki peke yangu nitaangazia nisibaki kule nje nikichungulia stories zake mimi siwezi nyamazia maisha mema mimi ajani kazia nikishindwa jibu ananijazia nikipotea njia yeye ananiangazia I know in Jesus I party like so and those blessings I get them like more weka mkoke hata kama una do minajua mkoke kuna more like joy
ya unapenda Yesu brother epuruka juu mikono juu na useme uko juu unapenda Yesu wewe usitaruka juu mikono juu na useme Yesu tu unapenda Yesu brother epuruka juu mikono juu na useme uko juu unapenda Yesu wewe usitaruka juu mikono juu na useme Yesu tu
yendi yo king extraordinary atakuponya atokiwa critical yendi yo daktari hadi spiritually anajulikana internationally ameni guide yani personally ameni toa mbali kimajestically ameni banguvu biologically akabuilneta geographically ameni penda tangu hapo awali ameni parizon ya kubrezi na kustali kama Daudi misi tete meki goals ameni inda kama tege wa angani life is a very hard thing to handle usipo ichunga itamel kama kando usijali poke hakuna kama scandal wake ni kudamu kuja tuonde sambo
na unapenda Yesu brother epuruka juu mikono juu na useme uko juu unapenda Yesu.